Blog Talk Radio.
Gutumuna orwicha chase. Tanguichumu vandi mgagai wakanga zbimistozi. Izindumu nyarwanda zaba mori chire kareka. Yewe nigiriye mwihuriro nyarwanda
songa 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 mbere araye ni mwihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye ni mwihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye ni mwihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye ni mwihuriro nyarwanda
Zaba mori kire kareka Urja maerezo yinzira ni mundu Urika nanjingu Biti yengu mamuruza Jaye nubu sana kawa tuye Munyangire ya hawe zambo Vaku jiti doru mono gani huri ronya gwanda Erega kora ndevi ruta buga nunde Senindu tarambiwa marira ya baba paka Ziba bura baga boba ba marabira Senindu tarambiwi siku zazi ya bahanzi Nubonya rusi mbuta jere kwa wijaha Bebe febini nibe nyagi mitungo vizi Bifibi nini vinyaga rubanda
Songa 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 mbele Araye nisi huri ronya gwanda Ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbele Araye nisi huri ronya gwanda Songa 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 mbele Araye nisi huri ronya gwanda Ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbele Araye nisi huri ronya gwanda
Yewe nigiri ye mwihuri ronya gwanda Izindu mwenya gwanda zaba mori kire kareka Aba bavandi mwenda babwira ngeze ryari Uronda moko kona ubyabageza Reka nkore mu mirya ya gitari Nabara ditumu utumutumu tuti Bakugiti doro muno gani huriro nyarwanda Uraru tazi kuramuka muza geza ryari Urgere gumwanzi wacu numwe Niyanarari neri bayimwe Mureke kureba inkoni kubise mukeba Urayirenza urugo mu maguru mashasha
Songa 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 mbere Araye nisi huriro nyarwanda Ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere Araye nisi huriro nyarwanda Songa 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 mbere Araye nisi huriro nyarwanda Ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere Araye nisi huriro nyarwanda
Gutumuna urwicha chase Cyangwa icy'umuvandi mwagayigwa kanga z'imisozi Izindi umunyarwanda zaba muri kire kareka Yewe nigiriye mwihuriro nyarwanda
Songa 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 mbere Araye nigiriro nyarwanda Ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere Araye nigiriro nyarwanda Songa 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 mbere Araye nisi huriro nyarwanda
Ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere Araye nisi huriro nyarwanda
Songa 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 mbere
Araye nisi huriro nyarwanda Ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere Araye nisi huriro nyarwanda
Songa 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 mbere
Araye nisi huriro nyarwanda Ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere Araye nisi huriro nyarwanda
Radio itahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC turabasuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi kwa mbere ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'2021 mukaba muri kumwe nange Chantal Nyange muri studio za Radio itahuka bakunzi ba Radio itahuka rero turi kwa mbere kuri Radio itahuka tuje kubageza ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage tutabashije kubagezaho ejo ku cyumweru nk'uko bisanzwe nk'uko musanzwe mumenyereye kubera yuko twari twagize ibindi twahamagariwe byo gukora bityo ntitwabasha kubagezaho ikiganiro cyanyu mukunda ariko ntabwo tubibagirwa buri gihe duhora tubatekereza niyo mpamvu rero twakimuriye kuri uyu munsi kwa mbere ubwo rero tukaba tunabiseguyeho kubera yuko kitabashije kuba ejo ku cyumweru nk'uko bisanzwe. Tukaba rero twongeye kugaruka hahandi turebera muri rusange uko umunyarwanda abayeho mu Rwanda. Umunyarwanda ameze gute? Umunyarwanda yifasha ate? Umunyarwanda aracyahumeka? Umunyarwanda aracyishyira akizana? Umunyarwanda aracyabasha kurya utwe tankiruma? Umunyarwanda arabasha kuryama agasinzira? Umunyarwanda ameze ate? Umunyarwanda uyobowe na kariya gatsiko gakomeje kumutsikamira, kariya gatsiko gakomeje gutuza umunyarwanda utwe, kariya gatsiko gakomeje kubangamira ubuzima bw'umunyarwanda kuva hasi kugera hejuru, bizarangira bite bakunzi ba Hadita uga, bizarangira bite banyarwanda kugira ngo aka gatsiko kabujije umunyarwanda mu majya n'amaza, aka gatsiko kabujije umunyarwanda mu mashyi no mu mudiho, tuzakigobotora bigenze bite? Nitwe rero tubabaye, kandi ngo ubabaye niwe ubandura uki. Nitwe tubabaye, twebwe tugomba kwiganzura no kwirukana aka gatsiko katumereye nabi, katubuza guhumeka, na kimwe tukigira, nta burenganzira tukigira, ndetse n'uburenganzira bwo guhumeka. Mu minsi mikeya tuzajya tubusaba aka gatsiko, ariko nanjye ubwo naba ndi kwigirizaho nkana, kubera yuko guhumeka ntikake. Ntidufite uburenganzira bwo guhumeka, kubera yuko aka gatsiko karaza kakatwica, kakatubonerana, kakatwambura byose no kugeza ku buzima bwacu. Ni uguhaguruka rero banyarwanda akazi, ni uguhaguruka ubundi tukareba uburyo n'ingamba zo kwibohora aka gatsiko. Reka rero niyo kwizima amagambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage, mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema, niho muri kunyumva, ijambo ni ryanyu.
Urakoze cyane, ndagushuhuje, ngasuhuza na Serge mufatanya ku buhanga bw'ibyuma, ngasuhuza kandi abanyarwanda bose badukurikira, bakunda Radio Itahuka, bakunda n'ikiganiro cyacu cy'imibereho mibi y'abaturage mu buryo bw'umwihariko. Ngasuhuza kandi abayoboke b'ihuriro Abanyarwanda RNC aho bari hose ku isi, cyane cyane abo mu Rwanda, ariko dusuhuze kandi n'abayoboke b'andi mashyaka yose aharanira impinduka n'abantu muri sosiyete sivile. Uyu munsi rero munsi tariki, reka dushake tariki, munsi tariki ya 27 z'ukwa cyenda 2021, tufite ikiganiro kiragirwa n'ingingo enye. Ya mbere turareba inyandiko iri muri The Rwandan ivuga ko hari abanyapolitiki b'ababirigi barimo kota leta igitutu, leta y'ububirigi igitutu, kugira ngo bafate u Rwanda rufatirwe ruhagarikirwe inkunga kubera ruriya rubanza rwa Rusesabagina. Ingingo ya kabiri turareba ikibazo ukuntu ibinyamakuru bya Kagame birimo gutangazwa n'ukuntu ngo Perezida wa Angola ngo yasesaguye miliyari enye z'amafaranga y'u Rwanda mu cyumweru kimwe, yagiye aherutse mu nama y'umuryango w'abibumbye muri Amerika ngo yaba yarasesaguye miliyari enye z'amafaranga y'u Rwanda mu cyumweru kimwe. Ahangaha rero turi burebe ikibatangaza n'iki, ko biriya bibazo natwe tubigira bakabibona bagaceceka. Kuki isesagura rikorwa na Kagame batajya barikomozaho? Ku nyuma gatatu turareba gahunda ikibazo cy'abahinzi bo mu Buhindi. Impamvu tukireba ni uko hari ibibazo burya bigenda bisa, niyo byaba mu bihugu bitandukanye. Abahinzi bo mu Buhindi rero nabo bagize ikibazo gikomeye cyane, leta yarabarekuye barigaragambya, ariko noneho ishyaka riri ku butegetsi ry'uriya mugabo witwa Prime Minister w'Ubuhindi yitwa Narendra Modi, abahinzi barashaka kumuhirika kubera ko yanze gukemura ibibazo byabo. Turi burebe rero mu Rwanda icyo abanyarwanda bakwiye gukora igihe ishyaka riri ku butegetsi ribarenganyije, rikahora ribarenganya rikanga gukemura ibibazo byabo, bo umwanzuro ni uwuhe? Twagombye gukurikiza abo bahinzi bo mu Buhindi nabo tukavuga tuti kugira ngo ibibazo bizakemuke iri shyaka riri ku butegetsi rigomba guhirima, cyangwa se tuzabunya dutege ijosi bagumye bikorera ibyo bashaka. bo ingingo ya kare turi burebe rero turareba ingingo ahantu ikinyamakuru cya leta kitwagiye ko munone cyandika inkuru kitubwira ko ngo hari abantu 40,000 ngo bavuye mu bukene ngo none bakaba batagifashwa na VUP umuntu wo hanze utazi ibera mu Rwanda cyangwa udakurikira ibera mu Rwanda asomye inkuru yagira ngo koko muri uyu mwaka ushize mwaka wa umuntu yakwita ko mwaka wa COVID mwaka wa 2020 usomye inkuru wagira ngo koko ubukene mu Rwanda bwaragabanutse ariko muri iki kiganiro turabereka ko iyi nkuru batanze ni inkuru ituzuye ni inkuru irimo ibinyoma ni inkuru igamije kuyobya abantu no kubashuka kugira ngo wende bakeke ko u Rwanda rwakoze ibitangaza rukaba rwaragabanyije ubukene muri uyu mwaka wa COVID ushize mu 2020 ariko siko byagenze kubera ko abakene aho kugira ngo bagabanuke biyongereyeho miliyoni abakene mu Rwanda urumva rero ko kugira ngo uvuge ngo abantu 40,000 ngo bavuye mu bukene kandi mibare yerekana ko ahubwo hari abandi miliyoni bagiye mu bukene none urumva ko ahangaha ni inyandiko ziba zigamije gushimagiza u Rwanda no kubeshya abatakurikira ibibera mu Rwanda mbere yuko ntangira ikiganiro cyacu nabagezaho ubutumwa ushinzwe communication cyangwa se itumanaho kuri radio itahuka yansabye kubabwira yuko abanyarwanda abanyarwandakazi mukurikira mujya kuri za Facebook ndahe no kuri za Twitter yansabye kubabwira yuko hari umunyamuryango w'ihuriro nyarwanda witwa Mukankusi Charlotte akaba hari ngo leta ya Kigali yandika za Twitter ikohereza na message kuri Facebook bazitira ko ari za Mukankusi Charlotte kandi atarize ahubwo ari Kigali izandika message yanjye igarukiye aho ngaho kubabwira yuko message mubona nyinshi ziri kuri Facebook zitirwa Mukankusi Charlotte ngo atarize ahubwo no kuri Twitter no kuri Facebook ngo atarize ahubwo ngo ari message zandikwa na leta y'u Rwanda bakazimwitirira ariko babinyuza kuri konti y'ubuguru bahimbye konti bavuga ko ariye bakazandika ariko ni fake inyinshi ngo ntabwo arize ni za leta ya Kigali ngo rizandika mu izina rye bakazimwitirira ariko atari wazanditse murakoze rero niyo message nashaka kubagezaho niyo gutangira ikiganiro cyacu ingingo ya mbere tuyibwaniraho mureke tuzihindure gatoya mpere kuri ya kuri de Rwanda ndiya nkuri kuri de Rwanda ni impamvu gisomera ari abantu bacu bakunda radio itahuka baba wenda batabasha gusoma ziriya nkuru baba bakeneye wenda amakuru ava kuri radio itahuka ariko inkuru turabwira ko ntago ari yacu ni inkuru tubana kuri de Rwanda ni yanditse ni inkuru yanditswe n'umugabo witwa Arnold Gakuba inkuru ikaba ivuga ngo Ububiligi ngo abanyapolitiki barasaba guhagarika inkunga ihabwa u Rwanda intandaro urubanza rwa Paul Rusesabagina inkuru uyu Gakuba Arnold yanditse ku itariki ya bo ndabona handitseho ngo September ku itariki ya 25 z'ukwa 9 ndongo ku itariki ya 25 z'ukwa 9 2021 inkuru nahise kuyisomera abakunzi ba radio itahuka kubera ko ndabona harimo wenda amagambo cyangwa se aba ibintu bishobora kubenteresa kamemo muri inkuru baravuga bati ngo amakuru dukesha radio ijwi rya Amerika ubu ni Arnold Gakuba wandika inkuru muri de Rwanda ni ati amakuru dukesha radio ijwi rya Amerika yo kuri uyu wa kane tariki ya 23 nzeri 2021 ndetse n'ikinyamakuru de Morgan aravuga ko Ububiligi burambiwe igitutu bushyirwaho n'u Rwanda mu rwego rwo guha gasopo u Rwanda abanyapolitiki b'Ububiligi barimo abadepite bari ku ruhande rwa guverinoma ndetse n'abatavuga rumwe nayo batangaje ko Ububiligi bwagombye guhagarika inkunga bugenera u Rwanda kagisome yose Paul Rusesabagina wamamaye kubera filimi yitwa Hotel Rwanda yakatiwe igifungo cy'imyaka 25 n'inkiko z'u Rwanda nyuma yuko zimuhamya ibyaha by'iterabwoba iki gihano igihano cyahawe uyu mugabo ufite ubwenegihugu bw'Ububiligi byashimishije abadepite b'Ububiligi mu ntangiriro z'iki cyumweru u Rwanda rwamaganye icyo rwise agasuzuguro mu rwego rw'ubutabera bwarwo ibyo ngo byatewe n'amagambo yatangajwe na Madame Sophie Wilmès ministre w'intebe wungirije akaba na ministre w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi ashingiye kwikatirwa rya Paul Rusesabagina n'urukiko rw'u Rwanda. Ikinyamakuru The Morgan gishingiye ku mpungenge z'abadepite b'Ububiligi cyababajwe n'uko Paul Rusesabagina yafashwe akaburanishwa kandi uko yafashwe akaburanishwa kandi kiravuga ko Paul Rusesabagina atera ubwoba abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, aho gitanga urugero rw'uko umukobwa wa Rusesabagina Karine Kanimba iyumvirijwe hakoreshejwe Pegasus igihe yaganiraga mu buryo bw'ibanga na Madame Sophie Wilmès. Ikinyamakuru The Morgan kiragira kiti leta y'Ububiligi irarambiwe. Kuri wa mbere, Madame Sophie Wilmès yatangaje ko Paul Rusesabagina atabonye ubutabera buboneye. Hari hateganijwe ko icyo kibazo Madame Sophie Wilmès azakiganiraho na mugenzi we w'u Rwanda Vincent Biruta uri New York mu nama y'umuryango w'abibumbye, ariko ku munsi wo kuwa gatatu tariki 22/9/2021 ubutegetsi bw'u Rwanda bwahise buburizamo ibyo biganiro. Depite Walter De Vriend uyobora ishyaka riharanira ibidukikije Green's Party yabwiye The Morgan ikinyamakuru ati kiriya cyemezo ni ugukora mu jisho igihugu cyacu. Atekereza ko Ububiligi bwagombye kugena umurongo nyawo. Yongeraho ati ni ikimenyetso cy'uko hakwiye gusubirwamo inkunga igihugu cyacu gitanga ku iterambere ry'u Rwanda. Hari byatuma twongera igitutu ku butegetsi bw'u Rwanda muri ubwo buryo, ariko bigakorwa bitagize ingaruka ku baturage ubwabo. Hakurikijwe imibare igaragazwa na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ububiligi, icyo gihugu cyashyize umukono ku masezerano y'igihugu cy'u Rwanda cyo kugiha inkunga y'iterambere ingana na $130 million z'amayero buri mwaka. Depite Els van Hoof ukurikiye Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga mu Nteko y'Ububiligi yatangajije ikinyamakuru The Morgan ati kubera iki twakomeza gushyigikira imikorere nk'iriya, byanze bikunze hagomba kuba ingaruka. Icyo gitekerezo kikaba kinashyigikiwe cyanashimangiwe na mugenzi we witwa Godel Likens wagize ati duhagarike inkunga twahaga u Rwanda. Nyamara yongeyeho ko Ububiligi bugomba kwitonda muri icyo gikorwa, ingaruka zikagera ku bantu banyabo zitageze ku baturage. Abadepite bose kandi basaba ko hagomba kongerwa igitutu mu bya diplomasi, cyane cyane ku rwego mpuzamahanga. Bunzemo bati hari icyizere ko ubutegetsi bwa Kigali buzisanga nta yandi mahitamo uretse kohereza Paul Rusesabagina mu Bubiligi. Ikinyamakuru The Morgan kivuga ko ubusabe buje mu gihe Madame Sophie Wilmès, ministre w'intebe wungirije akaba na ministre w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi, ari ku gitutu cy'abamunenga ku myitwarire ye ku kibazo cya Paul Rusesabagina. Kuri ibi Asita Kanko wo muri NVA aragira ati hashize umwaka urenga mugenzi wacu ashimutswe. Niki yakoze mu mwaka ushize kugira ngo amufashe? Ubwo avuga ngo niki yakoze? Ubwo ni uriya Wilmès avuga. Asita Kanko wo muri NVA akaba yemera ko Sophie Wilmès agomba gufata umwanzuro. Nyamara ariko guverinoma ya Madame Sophie Wilmès yo ivuga ko yashyize imbere ibiganiro ku kibazo cyo kohereza Paul Rusesabagina kurangiza igihano cye mu Bubiligi. Leta y'u Rwanda ivuga ko ari umunyarwanda ngo agomba kurangiriza igihano cye mu Rwanda, nk'uko umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda Faustin Nkusi yabitangarije Ijwi rya Amerika. Reka ndekere aho ngaho. Niyo nkuru nashaka kugira ngo mbasomere abatabasha wenda kwigira kuri interineti bakunda radio itahuka, ariko wenda badafite uburyo bwo gushakisha amakuru nk'aya ngaya. Ubu ngubwo inkuru murayumvise uko abayobozi abategetsi b'Ababiligi barimo kotsa leta igitutu ngo ihagarike imfashanyo, leta y'Ububiligi ihagarike imfashanyo ihaga u Rwanda. noneho rero ingingo cyako dukurikizaho ni ingingo irebana n'abari abahinzi bo mu Buhinde. Kubera iki hari gahunda abari abahinzi bafite, wenda tutangire kuri iyo gahunda. Abahinzi bo mu Buhinde ngo bafite gahunda yo kutazatora ishyaka riri ku butegetsi ubu ngubu ry'uriya mugabo witwa Narendra Modi, kuko ritabashije kubakemurira ibibazo byabo. Ngo uku nguku kwanga kwishyira hamwe ngo bakanga kuzatora riya shyaka mu matora ari imbere, ni ubumwe mu buryo bwo kotsa igitutu abahinzi bo mu Buhindi bahisemo. Ni uburyo bumwe bari abahinzi bo mu Buhindi bahisemo kugira ngo ikibazo cyabo leta ikiteho. Hamaze iminsi hatambuka inkuru ivuga ko ishyaka riri ku butegetsi mu Buhinde rya Narendra Modi ngo ryafashe icyemezo cyo gushinguka mu byo kugena igiciro cy'ibanze cy'umuceri n'ingano n'ibindi bihingwa. Abaguzi batagomba kujya munsi. Hari system ngo bazanye muri mu myaka ya 70 ngo cyangwa 37 Ubuhinde bwashyizeho kuvuga ngo abahinzi bahinge, noneho umusaruro wabo leta ikagena igiciro abacuruzi babagurira batagomba kujya munsi. Ubwo ngubwo ni nka garanti abahinzi babaga bafite, beza byinshi beza bikeya kalite si ngombwa, ibyo byo byose barezaga bakaba bafite umuguzi kandi bakaba hari ikiguzi abantu badashobora kujya hasi kuko leta niyo iba yaragishyizeho. None rero leta ibyo ngibyo igiye kubishingukamo yashyizeho ubungubwo ibyahozeho babyitaga ngo ni minimum support price, ikaba iri muri system ngo yitwa ngo ni mandi niko babyita. Ubwo ni nk'igiciro mbega mu Rwanda kiriya giciro bavuga bati kigenwa na leta, bavuga bati uzahinga ibirayi, uzahinga ibigori, uzahinga ibishyimbo, ntabwo igiciro kigomba kujya kigomba kujya munsi y'amafaranga ya naya kugira ngo abacuruzi bataza kunama ku bahinzi bakabahenda. Noneho rero iyi sistemu rero yo gushyiraho ibiciro umuntu atashobora kujya munsi ngo leta igiye kubivamo, noneho ngo baliberalize le marché, abashoramari n'abantu bose bacuruzwa ibyo kurya bafite aho bafite inganda z'ibiribwa n'ibiki byose ngo bajya kunegosiya ibiciro n'abahinzi. Noneho igiciro kije gishyirwaho na hagati y'abahinzi nabo bacuruzi cyangwa se abanyenganda hagati yabo ubwabo, bumva ko igiciro cy'umuceri cy'ingano n'ibindi bihingwa kizaterwa na n'ibiciro wenda na nibiro wenda na n'ubwinshi bw'umusaruro uri ku isoko, mbega nuko bawukeneye n'ibiki byose. Noneho rero abahinzi bo ibyo ntabwo babishaka, ibyo ngibyo babyise ngo ni farm bills. Donc uko iyo sistemu leta ishyizeho ikavuga iti ibyo kujya hagati y'abahinzi n'abacuruza umusaruro ngiye mbivuyemo byo kugena igiciro mbivuyemo, bajye birwariza abahinzi bahangane nabo bashoramari n'abacuruzi, noneho bagiye n'igiciro hagati yabo ubwabo ibindi bivuyemo. Abahinzi rero iyo bise ngo ni farm bills, abahinzi bo ntabwo bibashimishije, cyane cyane bari abahinzi batoya bo babona ko leta nibivamo ntigene igiciro ntarengwa cy'umusaruro wabo, igiciro umuntu atajya munsi kwa ntikigene, bazabigiramo ibibazo kuko abacuruzi bazaza babunameho babahende, kubera ko akenshi abahinzi baba bakeneye amafaranga mu buryo bwihuta, bashobora no kuza bakangagura umusaruro wabo kugira ngo mbega babakange bavuga ati nutakira ayangaya ntabwo tukugurira ibintu nk'ibyo ngibyo. None abahinzi rero bafite ubwoba yuko ku musaruro wabo abacuruzi bazabahenda cyane, leta bisa nkaho leta ibarekuye mbega bashumurije abacuruzi ngo bagende babahende uko bishakiye, kandi bakanavuga ko abacuruzi kenshi bagobogamiye n'abantu bo bakomeye bari mu ishyaka riri ku butegetsi rya Narendra Modi. Donc uvuga ko bijya gusa n'ibyo wacu, urumva ngo n'abacuruzi bakomeye bari mu ishyaka riri ku butegetsi nibo bahawe ibi biraka bavuga bati muzagende mugure uko mushaka mu negosiye n'abahinzi ibyo birabareba noneho rero abahinzi nyine kuko ndabibabwiye bo ntago babyishimiye baravuga ngo abahinzi bafite imyenda myinshi cyane noneho iyo myenda bafite ubundi ngo uko byagendaga ngo baragendaga kubera ko ari system ihoraho umuhinzi ahinga akafite ahantu agemura bakamuha umusaruro wose bakawugura bakamuha amafaranga azwi udashobora kujya munsi wayajya munsi bakajya kukurega kuko ni igiciro kiba cyarashyizweho na leta niyo baburaga amafaranga baragendaga abo bantu baba intermediary bari hagati bagura umusaruro wabo nabo bakazajya kuwucuruza ariko byose ari leta ibicunga byose bigendera ku biciro bya leta abo bantu ngo babagurizaga amafaranga noneho igihe bagitegereje ko indi myaka yabo yera abahinzi bakabona amafaranga noneho baravuga bati ibyo bintu byose noneho bigiye kuvaho ntituzabona umuntu utuguriza ati kandi bati kandi twebwe turakennye cyane dufite imyenda myinshi cyane bari abacuruzi nibaza tuzaba ubrije yo kugurisha imirima yacu noneho kugira ngo tugombe kwishyura imyenda yacu kubera ko bizaba birangiye nyine leta yaba arikuye niko bavuga ubwo urumva ko ntabwo ibi bintu babyishimiye barara ko bizabahombya kandi ngo abahinzi ni benshi cyane 70% mu Buhindi urumva bafashe rero ingamba zo gukora imyigaragambyo bajya mu mujyi mu murwa mukuru barawugota imihanda myinshi ikomeye barayifunga noneho ngo bakajya bahinduranya basimburana mu gukora imyigaragambyo bamwe bakaza bakayikora wenda bamara ukwezi bagasubira mu giturage abandi bakabasimbura bakaza gukora imyigaragambyo ku buryo imyigaragambyo ihahora noneho leta ngo iza ku iryo tegeko liberalize cyangwa se rivuga ngo iryo tegeko ribangamiye abahinzi ryo kuvuga ngo leta ibivuyemo ngo abahinzi bajye baciririkanya n'abaguzi cyangwa se n'abanyenganda umusaruro wabo ngo iryo tegeko bararihagarika ariko ntago barivanyeho iryo tegeko ngo leta kubera imyigaragambyo y'abahinzi ikomeye cyane yabereye mu mujyi ikagera no mu cyaro hose ngo iryo tegeko bararihagaritse ariko ntibigeze barivanaho iyo myigaragambyo abahinzi bakoze ngo nayo myigaragambyo yabaye rwose ikomeye cyane mu Buhindi kuva mu gihe cya Gandhi mu gihe cy'ubwigenge ngo nta yindi myigaragambyo imeze gutyo bigeze babona kubera nyine abahinzi bishyize hamwe urumva abahinzi ni 70% kandi leta nyine yarabarekuye bumva ko bazahomba bakajya bahinga baho bakajya babona amafaranga make ku musaruro wabo abenshi bakazaba barubrije kugurisha n'amasambu yabo n'iki byose kubera imyenda n'iki byose bakavuga ko ngo n'abahinzi mu Buhindi ngo harimo benshi biyahura cyane kubera ibibazo biba birimo cyane cyane iby'imyenda ngo harimo taux de suicide donc bariyahura cyane mbe gurebye uyanishije noneho rero abahinzi ko umva bakoze imyigaragambyo ya rurangiza leta itegeko isa nkaho irihagaritse ariko ntiyarivanaho noneho rero byageze bite rero bo abahinzi bigira inama baravuga bati okay niba leta yanze gukemura ikibazo cyacu mureke twishyire hamwe turi benshi turi 70% noneho amatora y'ubutaha amatora wenda yo muri komine n'iki byose n'amatora rusange y'ubutaha ririya shyaka ndi ku butegetsi tuzaryima amajwi bityo tuzashaka irindi shyaka dutora turihundagazaho amajwi niriramuka ritsinze rizadukemurira ikibazo cyacu murumva ahangaha rero murumva impamvu nazanye iyi suje niyo mu Buhindi ariko ishobora gusa niyo mu Rwanda murabona mu Rwanda babashyiriho umusoro w'ubutaka turababwira tuti uyu musoro uzabatera ibibazo bikomeye cyane abatazabasha kuwusora bashobora kuzatakaza amasambu yabo hari byategeko ry'ubutaka ryambuye abaturage ubutaka bwabo hari mufate biriya bintu bavuze ejo bundi ngo abaturage ngo abanyamahanga bafite amafaranga b'abashoramari bashobora kuza bakagura ubutaka mu Rwanda icyo nacyo ni ikindi kibazo gikomeye hari gutegekwa guhinga ibyo udashaka ahubwo uhinga ibyo inganda za FPR zizo zikeneye ubwazo cyangwa ugahinga ibyo abantu bashaka ngo nabonye isoko mu Buhinde cyangwa mu Bushinwa ngo uryo urusenda mwese muhinga urusenda undi ati nabonye isoko sepa kwa mwese muhinga ibyo ngewe nkeneye icyo nacyo ni ikindi kibazo gikomeye noneho ubwo ni ikibazo cyo mu buhinzi mujye na hariya muri za banyahe aho abaturage baza bakarengana ku mugaragaro buri wese abireba kuba ari kurengana ko leta iri kubarenganya iri kubambura ibyabo umuntu wese akaba abireba ariko hakabura umuntu n'umwe nako akabura igisubizo kikabura kubera ko Kagame aba yanze gutanga igisubizo urumva ko ibi bintu byose ubishyize hamwe ari abo bahinzi ari abo bamburwa ibyabo ari abo basenyerwa ibyabo ngo n'amashanyarazi n'amazi byose bakanga kubahindishi abimurwa ku ngufu abagira bate abo bantu bose bashobora gukora nk'abari abahinzi bo mu Buhinde bakavuga bate okay ishaka ryatwambuye ibyacu ishaka ni turahinga bakaduhenda ku musaruro wacu baradutegeka ngo ibyo tudashaka baradusoresha ubutaka kandi ibintu bitabaho bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'abaturage gusoresha ubutaka bikabakenesha cyangwa bamwe bakabana butakaza ibi bintu byose ibibazo biremereye by'ingutu biraha dushobora kubikemura ari uko birazwi ariko byarananiranye banze kubikemura ishyaka riri ku butegetsi bya FPR ryanze kubikemura icyo abantu bashobora gukora ni ukuvuga bati mureke duharanire impinduka duharanire yuko hajyaho ku butegetsi hajyaho irindi shyaka dushake undi muntu uyobora iki gihugu uburyo ni bwinshi wenda matora wenda amatora ntibayemera ariko hari n'undi buryo bushoboka kugira ngo abantu baharanire ishyaka riri ku butegetsi barinanize bigeraho rihave rigende barirwanye mbega barirwanye mu buryo butandukanye barisabote mbega baryononere no kugeza igihe rizagenda rikava mu nzira noneho hakaza irindi shyaka rikemura ibibazo byabo ibibazo ntabwo bitandukanye na biriya mubona mu Buhinde ni ibibazo biba bishobora gukemuka ariko ishyaka riri ku butegetsi rikanga kubikemura ubwo rero abanyarwanda bagombye kwigira kuri bariya baturage bo mu Buhinde bariya bahinzi bo mu Buhinde nabo bagafata ingamba bati kugira ngo ibibazo byananiranye mu Rwanda bikemuke nuko ubutegetsi buhinduka tukazabona irindi shyaka riza cyangwa se amashyaka yandi wenda afatanije akaza agakikika iki gihugu ibibazo byacu bikara akadukemurira ibibazo kuko abangaba byarabananiye banze kubikemura suba ko byabananiye aho ko banze kubikemura ku bushake voilà nizo mpamvu rero iyo sije nayizanye imitekerereze nk'iyingiyi cyangwa se itakitike iyi strategi y'aba bahinzi bo mu Buhinde yagombye natwe kugira ikitwungura akavuga uti ishyaka riri ku butegetsi ryanze kunkemurira ibibazo ahasigaye ni ukuryima amajwi ni ukurirwanya mu buryo ubwo aribwo bwose guharanira ko riva mu nzira rikagenda hakaza irindi rizagukemurira ibibazo voilà nizo mpamvu nazanye iyi ngingo kuko ibihabera hariya birasa n'ibyo mu Rwanda nabyo bikeneye impinduka kuko habaye blocage hari blocage ziteye ubwoba hari ibibazo byinshi bidakemuka muri iki gihugu bo noneho rero reka tujye ku ngingo yacu ya navuga ko ari ya gatatu nubwo twari twagize ya kabiri kuri lise yacu hari ikibazo cyanabonye inkuru igihe ko mu cyandika kivuga ko ngo perezida witwa Lorenzo Murangwa ngo yagiye muri Amerika muri inama rusange y'umuryango w'abibumbye ngo mu cyumweru kimwe ngo depansa ngo miliyari enye ubu ni ukuyasesagura ngo yakoresheje miliyari enye mu cyumweru kimwe baratangara cyane ariko njye nibaje impamvu mu Rwanda batangaye ibi ni ibinyamakuru biri mu gihugu perezida wa repubulika ahora asesagura umutungo wa leta ntabwo bamwibuka bamwanditse yagiye muri New York nawe yagiye mu nama y'umuryango w'abibumbye akarara mu ihoteli icyumba ijoro rimwe ari amadolari 20 ntibabyibuka hari icyo bavuze se ejo bundi ntabwo bandikaga bavuga bati Kagame ari kubakisha ikibuga cya golf gifite agaciro ka miliyari 34 hari icyo bavuze ikibuga cya golf kuri miliyari 34 arafata miliyari 50 z'amafaranga y'u Rwanda ubwo tuyavunjiye akajya guhereza Arsenal agafata izindi miliyari 10 akajya guhereza Prezida ari cyo bavuze baricecekeye murabona ko mu 2018 yakoze ingendo agomba kuri 49 cyangwa 50 Kagame ingendo z'indege mu ndege ye jet privé ingendo zigeze kuri 50 baziha agaciro bagasanga zageze kuri miliyari 17 z'amafaranga y'u Rwanda naho nigeze kubaza navuga bishoboka bite ko umunyarwanda umwe ko Kagame ni umunyarwanda kimwe natwe twese ni umwe muri miliyoni 13 amaraso ava n'abandi bava umuntu umwe mu bantu miliyoni 13 ashobora gusesagura amafaranga yarihira mituwere abantu miliyoni 5 n'igice uba ubaze yuko buri muturage bamurihira amafaranga 300 cyangwa se amadolari 3 ku mwaka murihira mituweri ugasanga amafaranga uriya mugabo miliyari 17 z'amafaranga y'u Rwanda yasesaguye mu ngendo zo mu mwaka ugasanga ashobora ayo mafaranga bayafashe bakagenda barihira buri wese 300 by'amafaranga y'u Rwanda abantu miliyoni 5 n'igice bashobora kubona bashobora guhabwa mitiweri y'umwaka nayo mafaranga kagame yasesaguye umwaka umuntu umwe wenyine wenyine icyo kintu ukabukiza uri umunyamakuru kuko ni ibintu duhaza subiramo niyo batabisume haranisho byandika icyo kintu ukabukiza warangiza ukajya gutangazwa nuko perezida wa Angola ngo yasesaguye miliyari enye mu cyumweru kimwe yego wenda ashobora kuba yarasesaguye amenshi amafaranga menshi mu gihe gitoya ariko nawe amaze igihe ku butegetsi ntitugeze twumva aho asesagura wenda nibwo bwa mbere abikoze ariko kagame ahora abikora ubumva rero ngiye nyoberwa ikintu kiba gitangaje umunyamakuru abashatse kwerekana ko se abaperezida b'ahandi basesagura aha ngaha ni ikibazo gikomeye umuntu uzi neza ukuntu kagame asesagura umutungo mu Rwanda ukaje gutangazwa nuko ngo umuperezida w'umurango yasesaguye simbizi ubushaka gusetsa imikara mfite ni n'ubupfayongo mbega niko umuntu yabyita kugira ngo wandike inkuru nk'iriya kandi abanyarwanda bazi neza ko nta muperezida ku isi usesagura nka Kagame kandi Angola ni igihugu kiza by the way ni igihugu kiza gifite na peteroli na gaze n'ibiki byose Rwanda ntacyo rufite niba n'abandi bafite ibyo basesagura urumva ahangaha hari ikibazo twanabaje hari ibihugu byinshi muri Afurika bifite gaze bifite peteroli bifite diyama bifite iki byose bikize cyane bifite ibyo bikize bifite imitungo kamere abaperezida batajya basohoka n'umunsi n'umwe mu mwaka batajya basohoka bigumira imuhira gusa perezida wacu ufite abaturage barwaye amavunja batabasha kugura mitiweri batabasha kugura udupfukamunwa agasohoka inshuro 50 agasesagura miliyari cumi na zirindwi z'amafaranga y'u Rwanda mu mwaka umwe mu ngendo gusa urumva kandi abandi baperezida b'ibihugu byifashije batanasohoka batanasesagura none umunyamakuru akaza akajya gutangazwa ngo perezida w'umurango yasesaguye ibise bibera mu Rwanda kuki batajya babyandikaho ntabwo babimenye ntabwo izi ngendo za Kagame ntibaza amafaranga zitwara amafaranga ajya muri Sena ntibabizi biriya bivuga bigura miliyoni bivuga bya ikibuga cya golf kigura miliyari 34 ntibakizi babona ari ibintu normali ntibabyandike kuki batabyandikaho mukajya kwandika iby'ahandi ibi ni ibintu rero biteye agahinda gusa itangazamakuru ryo mu Rwanda riteye agahinda mbo reka tujye ku ngingo yacu yindi wenda tunarangize Chantari nukenera ijambo zo uze kurya katurari guha hari indi nkuru yo mu gihe komu ngire ngo ni gihe komu itarikizingahera 19 zo kwa 2021 iyo nkuru iravuga ngo hari abantu nk'ibihumbi 40 ngo bavanywe ngo muri VUP ngo kubera ko ngo basanze ngo bara ngo basa naho bavuye mu bukene abantu ngo bageze ku 40 kandi iyo nkuru nyishake nuko ntari kwibonetse ndee nyishake iyo nkuru bo iyo nkuru bo inkuru ntabwo ndi kwibona ariko ni inkuru yo mu gihe ko mu kwitariki ya 19 2021 ivuga ngo abantu ngo 40,000 ngo bavuye mu bukene ngo amazina yabo ngo yakuwe mu bafashwa na VUP rero ngo babandi bahabwa akazi wenda guhari umuhanda kubaka amashuri kugira gute no gucukura no gucukura amaterasi noneho ubwo iyo nkuru rero yisomye uri umunyamahanga cyangwa se uri umunyarwanda udakurikira ibera mu Rwanda wavuga uti koko muri uyu mwaka ushize burya hari igihugu abaturage bavuye mu bukene umwaka ushize wari umwaka wa COVID-19 ubuzima bwahagaze ku isi yose ibintu bigahagarara ubuzima bwahagarara za business zigafunga abantu abakozi bakasubira mu ngo bakagira gute kandi ku isi yose ntabwo ari mu Rwanda gusa ariko muri uyu mwaka baratubwira ko ngo hari abantu 40,000 ngo bavuye mu bukene ku buryo ngo mubahabwa ubufasha bwa VUP bona bari mu bukene bukabije ngo basanze baravuye mu bukene ku buryo ngo batakibafasha ariko aha ngaha akaba ari ikibazo cy'uko aba babeshya kubera ko muri uyu mwaka ushize imibare itangwa na Bank Mondial yerekana ko ubukene bwiyongereye mu Rwanda. Baravuga bati hari abantu bageze ku 6350 bashasha 6350 bahindutse abakene batara abakene kubera COVID-19. Ndonka abantu banguye mu bukene mu bukene batara abakene bakagwa mu bukene 6350. Ariko uwandika inkuru aratubwira ko hari abantu bavuye mu bukene 40 bavuye mu bukene baka ngo bakagira baka ngo bakaba barabasigiye ku madisi y'abantu bagomba gufashwa kubera ko biriya binda tabivuze by'abandi bantu ba abanyarwanda bandi benshi cyane 2000 bahindutse abakene kandi batara abakene kubera COVID-19 bakagwa mu bukene. Usomye iriya nkuru wagira ngo umwaka ushize wabaye positive kubyerekeye kurwanya ubukene, urabyumva neza ko ari ni inkuru ituzuye baduhaye isa nkaho ishaka kutwumvisha ko muri uyu mwaka wa 2020 wa COVID habaye evolution cyangwa se ibintu byabaye byiza ku buryo hari abantu bavuye mu bukene, ariko ntabwo uko byagenze kubera ko mbibutse ya mibare muzi neza ko hashizemo imyaka 5 batubwiraga ko abantu bari mu bukene bukabije ari 1,180,000 ngo ndajya mu byo ibyo batubwiraga mu byiciro by'ubudehe kandi nabo bafashaga ko icyo gihe, ariko ubu ngubu icyo gihe wumva ko leta yafashaga abantu bari mu bukene bukabije 1,180,000 ikabarihira mituweli icyo gihe, ariko ubu ngubu abo irihira mituweli ni 2,000,000 n'igice. Urumva ko hiyongereho miliyoni ku bantu, ari abantu miliyoni biyongereye bagiye mu bukene bukabije. Tukumva ko abantu bari mu bukene bukabije babaye 2,000,000 n'igice kandi kirabaye 1,180,000. Miliyoni imwe yose ya yiyongereye ku bantu bari mu bukene bukabije. Umuntu yarangiza akaza akatwandikira umuntu akatubwira ngo abantu 40,000 ngo bavuye mu bukene. Urumva ko ahangaha atete abashaka kutwereka ko hari ikintu kiri positive cyiza, ubukene bugenda bugabanuka. Ujye umusomye inkuru ntuje ku mwibyo bindi byabaye niki byose mujye gucukumbura urebe nturebe ngujye ku ruhande ujye gucukumbura hirya wasomira inkuru ukavuga uti mu Rwanda rwose umwaka ushize wabaye mwiza, ubukene buri kugenda bugabanuka, ariko abagiye gute babakubeshya mbese kubera ko hari ibindi byerekana ahubwo ko ubukene bugenda bwiyongera kurushaho. Umva rero ko ahangaha ni inkuru iba ibeshya. Hari indi nkuru nanone ijyanye na VUP nayo umuntu yaganiraho, ni inkuru yo mu museke rwayo ku itariki 24 z'ukwa 9 2021 aho ivuga ngo ikamonyi cyangwa se gukamonyi hari hahoze muri Gitarama mu karere ka Kamonyi ngo iyo udatanze byeri ngo bagusiba ku marise ya VUP. Amarise ya VUP ni bariya baturage bakenye bari mu bukene bukabije bahabwa imirimo yo guharura umuhanda, wenda kubaka amashuri, gutinda amateme, ibintu biri pibirike kwa bintu bya leta cyangwa se gucukura amaterasi, ibintu noneho bakabihemberwa. None ngo iyo nta ruswa utanze uvuga ngo ni byeri, iyo udasengereye ngo uhe amacupa ya byeri abakora aya marisi ngo baragusiba umwanya wawe bakawuha undi. Hari uwavuze ngo yararwaye asaba umwanya bawuhaye undi, ariko ngo ntabwo ari igitangaza kuko ngo utinze gake ukarangara umuntu araza agatanga ruswa izina ryawe bakarisiba umwanya bakawuha undi. Noneho uwo muntu ngo yaraje avuga ati none ku mwansibye byagenze bite, baravuga bati no twa amarise twahereje mu karere hejuru dusanga baragusibye ntabwo ariko twabikoze, abandi baramwongorera baterekaza barakubeshya. Ntabwo hariya uzi ubwenge wogenda utanga akantu ushaka amafaranga ugenda ubagurire byeri ubasengerere bazahita bagusubizamo mwa bazagushakira umwanya. Ati kuko nawe aravuga ati hari abandi twari dufite ikibazo kimwe kimeze mfite ikibazo nk'icyabo twese baradusibye, ariko ngiye kubona mbona basubiyemo sinamenye uko basubiye byagenze bite. Bati bariya bakurushije ubwenge bariya baragiye bashaka ruswa barayitanga babasubizamo, nawe ugende uyishake ugende ushake uriya muntu nyine w'umukapita niba umuntu yamwita umukapita simbizi bariya bakora amalisite ubahereza akantu ubatera akantu bazagusubizamo. Ahangaha bikatwereka iki rero? Bikatwereka ko ya ruswa twamye twamagana yo mu nzego z'ibanze yabaye akarande iraca ibintu iravuza ubuhuha ntabwo yarangiye ruswa iracyahari murabibona. Ndizera ko nare ya marise bari gukora ngo byiciro by'ubudehe bishyashya buriya uteze atanga amafaranga bazamushyira mu cyiciro kidashobotse, ibyo ngibyo ibingwiye turabizi na ziriya nkavuga ngo barazitanga, ibyo twabibonye ko byose ni ruswa nta kintu nta cy'ubucubusa. Mbega niko bavuga nta kintu kimushobora mu nzego z'ibanze nta kintu cy'ubusa ushobora kubona akantu kose ugomba kukagura ari gusana inzu arukuba ku musarane arukubona ibyangombwa akantu kose ushaka ugomba kugura nazo mpamvu twavugaga ariko leta ya Kagame ishobora kuba bira ibintu bya ruswa ari nk'ikintu yakoze ku bushake kugira ngo ihembe abayobozi bo mu nzego zibanze kuko ari abayobozi badahembwa badahembwa kandi bakorera icyama leta ibikeneye kugira ngo bakoroke akazi ariko nta mafaranga ifite kubaha none ubwo yenda yabashyiriyeho iyo ruswa kugira ngo nabo babashe kubaho ibatunge none babashe kubaho kubera ko iyo itabasha kubatunga kuko ntabwo wumva ukuntu ibintu byose bishobora kuba binyura muri ruswa nta kantu na kamwe k'ubuntu kabaho ari ruswa kandi izwi n'abantu bose njye twavuga tuti ruswa iramanitse iri ku muhanda iri hariya nta muntu utayizi bati icyiciro cya mbere kiragurwa kugira ngo ubone inka ni gutanga ikiziriko ikiziriko n'amafaranga yo kugira ngo ubone inka ziriya byo ngo muzagira inka urumva naha ngaha muri VUP ni ukugenda ukiherera ugashaka umuntu ukora amalisite ukamutera akantu kugira ngo ushyire ku ilisite ni ibintu biteye ubwoba kiriya gihugu mu nzego zibanze ruswa yaciye ibintu iravuze ubuhuha ariko ikibabaje kurusha ibindi ni uko iyi ruswa bayaka abantu babakene cyane urumva umuntu akeneye akarimo kamufasha leta yavuga ati turashaka guha akazi kugira ngo wenda urebe wenda wakorera umuhanda cyangwa se wagira gute ukazabona agafaranga kagutunga ariko kwa kumufasha ya mfashanyo bamuhaye kugira ngo baguhe imfashanyo wowe kugira ngo baguhe imfashanyo bagomba kubanza kwaka ruswa neza umuntu ukeneye imfashanyo urimo kudandabirana wishwe n'inzara umwaka ruswa gute kugira ngo umufashe aho ngo ni ikibazo cyangwa se ni ukuvuga ngo imfashanyo barayiguha ariko murapasura turaguha imfashanyo ariko turavanamo kuko iyo umwase ruswa kugira ngo umuhe imfashanyo ni ukuvuga ko ni ugufata muri ya mfashanyo wamuhaye igice kimwe akakigusubiza muri ruswa agatwara ikindi gice urumva ko rero iyo bababwiye bati abantu baravuga leta iravuga ngo izavana abantu mu bukene ngo yasohoye amamiliyari ngo yo kuvana abantu mu bukene ngo iyo mirimo n'iki byose ariko ugasanga abantu bavuye mu bukene naho ngaho bituruka noneho umuntu yava mu bukene gute niba imfashanyo umuhaye ugaruka mukayisangira mwakubera ruswa mugapasura iyo mfashanyo wamuhaye urumva aha ngaha ni ikibazo gikomeye yaba yakoze ku kazi kamuvunnye amafaranga acyuye aho kugira ngo umureke ajye kuyafashisha umuryango we ugatangira kumwakamo imisanzu ya FPR imisanzu ya FARG imisanzu ibi ni ibyo kubaka amatemi yo kugira gute urumva ko ntacyo acyura rero baratubeshya ngo abantu ngo bavuye mu bukene mu bitabo ngo kubera ko ngo hasohotse amafaranga na gutya yo kubafasha ariko amafaranga ubye yashiriye mu mishahara y'abantu bakora ku kazi cyangwa se amafaranga arayo bakayobera mu mifuka y'abandi n'ubashe kubona akazi bakayisubiza mu buryo bwo kubaka imisanzu bwo kubaka ruswa ugasanga abagomba gufashwa nta kintu cyabagezeho aha ngaha ni ikibazo gikomeye cyane buriya butegetsi na ruswa rurasigiye kugira ngo abanyarwanda bazabone ubutegetsi budakora kuriya bagomba guharanira ubutegetsi budakora kuriya bagashaka guharanira impinduka hakazajyaho ubutegetsi buzima kubera ko buriya butegetsi bwamunzwe na ruswa cyane cyane mu nzego zibanze aho hari ruswa iteye ubwoba kuko ikibazo cyaho ni uko ruswa ibizwi n'abantu bose ikintu cyose kigurayo niba ushaka hari ababwira ngo ushaka gusana inzu ibihumbi 10 ushaka inka muri gira inka ni ayangaya ushaka ko bagushyira mu cyiciro cya kangahe cy'ubudehe ni ayangaya ushaka ko gufata ibyangombwa ibi n'ibi ni ayangaya ushaka kujya muri VUP ni ayangaya ugasanga ni ibintu ibiciro bizwi na bose biri aho ngaho bimanitse ukavuga uti ni ibintu biba biteye ubwoba rero iriya regime igihe cyose itarahava abanyarwanda ntabwo bazabona amahoro kubera ko ni ruswa yabaye twibanire nubwo banyunyuza abantu ni ibintu bigomba guhinduka Chantal uramutse ufite igitekerezo wagitanga kuko ngiye kujya ku ngingo ya nyuma iyo muri do Rwanda ni reka nzananye bashakire n'ingingo ni inkuru yanditswe na Himbara
Yana Kabagema mu gihe ugishaka iyo ngingo nagira ngo nongere hagategeshwa kikanjye kuri izi ngingo ebyiri yaba abahinde kuri iki kintu cy'aba bahinde njyewe ndabona ari n'ikintu gishimishije kuri njyewe mbona cyagombye kubera ishusho cyangwa se kikabera urugero abanyarwanda bari mu Rwanda nje nabitekereje nahoze ndi kubisoma mbisoma ndi kubireba iyo urebye ukuntu abahinzi bangana mu Buhinde wakongera ugakora comparaison nuko batwereka abantu mujimwe abantu bahinga mu Rwanda nabo ukuntu bangana nabo n'abantu benshi cyane ni population nini cyane ubundi nuko ibintu byose kari agatsiko kagiye kakabyikubira kakagenda kagashyiraho ibintu ngo by'amakoperative ayo makoperative kandi akaba ari ay'agatsiko nyine aza agatsikamira abanyarwanda agatsiko kakagira gutya biza kubita w'itegeko kati ubutaka n'ubwa leta noneho abaturage banyagupfa banyaguhera nyine bagahinga kandi bagahinga ibyo babwirijwe n'ako gatsiko bitewe n'amasoko nyine agatsiko gafite noneho abaturage barangiza nyine bakagurisha bakajyana ngo muri ayo makoperative bagahereza agatsiko bakabaherereza ku giciro cy'ubusa ku buryo noneho bucya kabiri ugasanga ibyo bihingwa abaturage baba bahinze bagenda bakabigura igiciro kikubye gatanu cyangwa gatandatu ubundi abanyarwanda bashatse nibo benshi mu buhinzi wa mugani bashatse rwose kandi ntekereza yuko babishobora ko ndatekereza neza yuko hari ikintu abantu bo abahinzi b'ibirayi bo mu majyaruguru bigeze gukora sinzi niba mubyibuka igihe ibirayi byari byarabyigeze kugira gutya bikabura abahinzi ariko bibuze abahinzi kubera yuko agatsiko kashakaga nyine kugira ngo kahombye abaturage njyane narigeze nanumva yuko buriya hari ukuntu ngo ibirayi simbizi nimba bikiri d'actualité ibirayi byahingwaga ngo kugira ngo babyohereze muri za Sudani agatsiko kari gafite isoko ibirayi bigahingwa mu Rwanda ariko agatsiko kohereza nyine kohereza muri Sudani muri za ngabo ngo bari barohereje hari ibintu byinshi biva mu Rwanda ngo byoherezwa yo birimo byarimo ibirayi birimo n'amata birimo amata nyine yo mu nganye ngo bohereze ibintu by'ibigizo by'amata ibintu nk'ibyo buriya rero abahinzi none nagira ngo ngahuke abahinzi rero mu majyaruguru jisoma nagize gutya noneho ngo ibirayi banga kubihinga barabyihorera nabo ati n'ubundi ntacyo duhingira ntabwo duhinga kugira ngo tuzabone isoko ntabwo duhinga kugira ngo tugurishe noneho ibirayi barabyihorera niyo mpamvu hariho igihe nanone cyagize gutya kikagera ibirayi habaye ikibazo cy'ibirayi pe ibirayi birabura mu Rwanda babishatse rero babyihorera anari mise bazajya babyihorera baza udahinze subundi no dutasa no gupfa no guterega wa mugane no gupfa no gupfa ni ukuri nuko usanga hari ha nyine bya bindi by'abanyarwanda biwacu bavuga ngo aho gupfa uyu munsi wa tejo ariko se buriya twabyita se noneho ko ari ubuzima twabyita nkuko bariho n'ubundi nyine ukongera ngo aho gupfa uyu munsi wa tejo cyangwa ngo akamuga karuta agaturo cyangwa ibintu nk'ibyo nyine byayamigani iwacu ariko hahandi usanga n'ubundi none si ubundi kuba kuvuga ngo uriho utariho byo biba bikumariye iki kuvuga ngo uriho mubasa ntaho uhagaze wambaye inshotero nta burenganzira ufite bwo kuba wavuga uti ndagira gutya guhumeka urajya gusaba uruhushya FPR gutera intambwe ngo ujye hanze urajya gusaba uruhushya FPR kubumvura umuntu ngo urajya gusaba FPR uruhushya simbizi nimba njyewe ubwo buzima abanyarwanda bahisemo ari bwo buzima rwose buba bumva burutanye ndavuga ngo kamuga karuta agaturo cyangwa aho gupfa ngo uyu munsi wa pejo cyakora njyewe oyaho kugira ngo mpe mpfukamye napfa mpagaze ariko ukanyica uko ushaka ariko nibura ngapfa mpagaze ngenda nguhunga cyangwa se nanjye mpagaze nirwanaho nuko nguko rero nyine abahinzi abahinzi bashatse bazajya babyihorera niba ari uguhinga utabasha kugaburira umwana ari uguhinga utabasha kwishushyurira ishuri umwana ngo agiye ku ishuri ubwo se wambwira yuko ibyo nibyo uri kuvuga ngo urahingana none biba bikumariye iki rwose abanyarwanda nimufatire urugero kuri aba bahinde iyi gahunda rwose y'abahinde ngewe ndabona ari gahunda nziza abanyarwanda bagombye kubirebaho ubundi bakareba icyo bakora kijyanye nacyo mvuga kandi gatoya rero ku byerekeranye n'ingingo ya n'ibungabunga n'ibungabunga rya kaga mbihuza nyine n'uyu muzindari igihe wari uri kuvuga ngo abandi ba perezida ngo serera ngo baba batanze ngo amafaranga ngo angana gutya ngo bagize gutya ariko kubera iki njyewe buri gihe mpora mbyibaza kubera iki umuzindari igihe buri gihe iyo wandika ibintu uba wandika ku by'abandi bagenda barebuzwa ngo abandi bagize gutya mu Bugande bagize gutya muri pardon mu bindi bihugu bagize gutya kubera iki njye nicyo kintu njya nibaza kubera iki batabanza ngo bakure imbere y'imiryango yabo kubera iki batabanza ngo barebe mu mitima yabo barebe iwabo barebe ibibi bihakorerwa ubundi babivuge babyature nabyo babivuge ko batajya bavuga uretse yuko wambwa ntiyikubise mwikozide kaga muzi yuko njye gakora ingendo 50 mu mwaka zimarenga ahubwo depense yabaga yakoze agenda n'ayo madege yiwe aba yakodesheje igihugu ibyo ari byose mwese ntabwo mubizi mwabibonye njyewe rero mbonye umuzindaro nyine nk'uyu nguyu uzi ukavuga ubusa abandi mu bindi bihugu bagize gutya bajye bahera iwabo bakubura iwabo banetuwaye iwabo basukure bakore isuku nibumva barangije neza bumva conscience yabo rwose ari propre ubundi bagende bagiye gutunganya ahandi bajye kuvuga iby'abandi nyine bibi bitagenda ariko rero ibyo mu Rwanda ni agaterera nzamba rwose kandi se ninde wigeze uriya muzindaro wigeze unavuga uti reka tumubaze izi ngendo abakora bajya he bagiye gukora iki kubera iki iyi gasitiyaje y'umutungo w'igihugu uyu muntu aba ari gukora ariko harangiza ngo yibaba ngo ahandi byagenze gutya ahandi byagenze gutya byagenze gutya oya nibakubure imbere y'imiryango yabo nibakore isuku iwabo nibarebe ibitagenda iwabo nk'abanyamakuru inda kuko wumva ari abanyamakuru b'umwuga nibagende bajye kubaza ibitagenda nibagende bajye kuvuganira bariya bana barimo bahondagura ahantu hose babita babatwika bagira gutya nibagende bajye kuvuganira bariya abaturage bari kwambura utwabo b'abakristu utwabo nibagende bajye kuvuganira bariya abaturage za daso n'abo bapolisi n'abo banyamarondo barimo bahondagura birirwa bakubita abapolisi birirwa barasa abaturage bagowe nibahaguruke bagende ibibazo nk'ibyo turebe ko kuko ari byo bishobora kuba byabashishikaza naho ubundi kujya kureba iby'ahandi rwose byo ndatekereza yuko baribeshye nibyabindi navuga irizo atape akote kubera yuko mu Rwanda byaradogereye mu Rwanda nta kigenda mu Rwanda abantu barashize abantu barimo barashira bishwe n'inzara bishwe n'impfu no kurigiswa no kugira gutu uvuze ikitagenda aranyuruzwa uvuze ubure ku burenganzira bwe turamuburira irengero abandi barafungirwa iyo ntazi abagize imana mu Rwanda byaradogereye nibavuga ibyadogereye rero iriya nkuru nayisomye rwose ndavuga nti muzindari igihe we reka neno gukomeza kubivuga kubuvuga kubera yuko naba wenda ndi gukora promosiyo yawe ariko n'umuzindaro nyine wa propagande zakagana n'ibyo byose bwana Kabagema nicyo kintu nagira ngo nongereho kuri izi ngingo ebyiri ariko umunyarwanda nahaguruke yirwaneho yirwarize bafate urugero rwose ku bahinde kubera yuko nzi neza yuko badi bivuye mu bikorwa bishobora yego karika turabizi neza ariko ntabwo kazika abanyarwanda bose ngo kabarangize ibyo ngo ntibishoboka kabicisha inzara wenda kabicisha amasasu kabicisha kubanyuruza ariko ntabwo kazabica bose 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 ngo kabarangize nibahaguruke rero birwaneho abanyarwanda mwaguruke mwirwaneho cyane cyane mwebwe w'abahinzi mufatire urugero rwose rwo kuri aba bahinde nzi neza yuko bishobora gukunda agatiko mu gahimbaraga katana site byakunda kandi byashoboka burya ngo ugushaka niko gushoboka mubishake rwose nugafata urugero kuri aba bahinde cyane cyane mwebwe abahinzi mukavuga muti oya turanze ibindi bitura birandiwe nzi neza ko byakunda bwana kwaroge marika ne twizinga mu magambo gusubizambura kwese
urakoze cyane Chantal reka tujye ku ngingo yacu ya nyuma ni inkuru yanditswe na Himbara na David Himbara awe aranyumuza kinyuma cya The New Times cya kinyamakuru cya uriya muzinga w'i Kigali uvuga ngo yavuze ngo iyo nkuru avuga ngo Kagame propaganda machine ngo iriya machine ya propaganda ya Kagame biriya binyamakuru byabo ngo baravuga ko ngo ngo isoko ry'imigabane rya Kigali mu Kigali Financial Center ngo yatambutse Nairobi na Lagos noneho ahangaha aravuga ngo mushyime ko duhita muzingo kiravuga ko ngo Kigali Financial Center yatambutse isigaye iruta Nairobi na Lagos mu nkuru banditse ngo ranking ngo Kigali ngo ni Kigali ya gatanu ku mugabane wa Afurika ngo nyuma ya Casablanca muri Maroc Cape Town yo muri Afrika y'Epfo Johannesburg muri Afrika y'Epfo ngo muri Shusi ngo ariko ngo ikaruta ngo ikabisigaye yaratambutse Kigali yaratambutse Nairobi na Lagos none iki nyuma rero kiri hehe kinyuma kiri hangaha ko Himbara byandika aravuga ngo mu kwezi wa gatanu 2021 ngo stock market ngo statistique za amasoko y'imigabane ngo statistique ngo ravuga ko ngo muri ngo Nigeria ngo stock exchange donga amasoko y'imigabane muri Nigeria ngo arafite agaciro ka miliyari 79 naho Nairobi ngo ifite agaciro ka miliyari 22 none nakurwa u Rwanda rwo rufite miliyari 3 n'ibice 2 umba Nigeria miliyari 79 agaciro ka masoko y'amasoko y'imigabane Nairobi ni miliyari 22 u Rwanda miliyari 3 gusa n'ibice 4 kandi Himbara kanavuga ko ngo amasosiyete 10 ari ku isoko ry'imigabane mu Rwanda amasosiyete 10 atanu muri ayo ngayo nayo na amasosiyete dehe muri Kenya ntabwo ari abanyarwanda aho ngaho ni ikibazo rero nako njye aravuga ati muri 2017 ati umujyi wa Lagos ubwawo ngo ushobora kuba warakoze ufite umusaruro wa miliyari 136 z'amadolari umujyi wa Lagos ubwawo ntaga Nigeria yose umujyi wa Lagos wonyine wo muri Nigeria ukaba wagize umusaruro muri 2017 wa miliyari 136 ariko u Rwanda rufite rufite umusaruro mbumbe wa miliyari 136 umujyi wa Lagos ariko u Rwanda ari miliyari 10 gusa ukavuga rero ko umujyi wa Lagos ubwawo wonyine wo muri Nigeria ubukungu bwo muri uwo mujyi wa Lagos buruta u Rwanda inshuro 16 noneho bakarenga bakavuga ngo isoko ry'imigabane ryo mu Rwanda riruta ryo muri Nigeria urumva ko ni ibintu biteye ubwoba n'umujyi umwe ubwawo muri Nigeria ukubye ubukungu bwawo bukubye u Rwanda inshuro 16 bo donc urumva ko ni ibinyoma biteye ubwoba baravuga byinshi bikorwa muri Nigeria ariko murabyumva neza kugira ngo umujyi umwe wo muri Nigeria bukubye u Rwanda inshuro 16 ubukungu bw'umujyi umwe bukubye u Rwanda inshuro 16 ni u Rwanda rurangiza rubeke ngo Kigali ngo yatambutse ngo Lagosi cyangwa se ngo u Rwanda rwatambutse Nigeria burumva ko ni babeshya n'ibintu bitabeshyeka nako Himbara arangiza aravuga ati babeshya n'ibintu bitabeshyeka kwa bitabeshyeka ati kugereranya ubukungu bw'u Rwanda n'u Rwanda Nigeria ni ukubeshya ibintu bitabeshyeka kuko ngo Nigeria ngo ni puissance ya gatanu mu byerekeye ubukungu niyo ifite ubukungu bwa gatanu nkurikije ibyo mbona hano ubukungu bwa gatanu nyuma ya Egypte ngire ngo nyuma ya Egypte Afrika du Sud na Algeria donc urumva ko Rwanda ngo rurishyira muri liga itari yabo ariko simbizi basiga bafite ibibazo byo kubeshya ibintu bitabeshyeka ariko ubwo Himbara nawe ntaga baboroheye azajya buriteka ibinyuma byabo abihandura abyerekane murumva ko yongeye kubashyira hanze mureke rero turekeraho ngaho banyarwanda banyarwandakazi tuzara ryo itaho kamwa dukurikiye turabashimye cyane nk'abanshima Serge na Chantal badufashe kuhanga bw'ibyuma nkashima na mwese mwadukurikiye mwese mwese tukaba tubifurije ibihe byiza mugire amahoro ya nyagasani imana ibane namwe ibazo muri mu Rwanda turabizi ibazo byaka akarengane gakomeye cyane kadashira kandi ibazo biri mu Rwanda ibazo byoroshye bishobora gushira ariko bigaragara ko leta ya Kagame izenganya abaturage kubwende ikora kubwende kugira ngo ibumvishe nkuko babivuga ariko rero nta mvura idahita abanyarwanda bakomeza umutsi ariko barashaka strategy bashaka strategy buruhuru yuko bakwigaranzura iriya ngoyi Kagame yabashyizeho mwese mwese rero mugire ibihe byiza imana ibahire turabakunda cyane kuri radio itahuka mugira amahoro
neruye nanga yanje ngo namagane cyane giya cyago cyaje kurimbura rubanda